fed net noddirti yere wolo debbo sur les remparts yo fedde fabotonde lamu hakkunde jo fedde société civile non dou be kolli metti mabbe wattu jono kokal musaddaji wakande jawdi horeji leddi beeda kanye fed net noddirti cnt fayottu yo fedde humunine kabaru ndenagu siriki kuyate yo goto jittuno kabaruji ndedo fedde
Fedde noddirteene yere wolo debbo sur les remparts holliti hannden leydi anali torraji mawɗi ɗon nato saabe hannden jawle e yogaji hana wattede nde laamorɗe leydi ko heewi e nanndal muɗum ɗuɓe woni haaɓa muɗum jiddi ko ɓooyi soni fa hannde hono ɗi golleji ana heddi e waɗede nde laamu on ɗum mettan jama ko heewi ɗoɗe wawi natade saabe du hewɓe nefa o laamu hakkundirejo saabu ɓiɓɓe leydi koye heewi hannden minen kan en hiisaka to laamu on fandenan laamu on ittude kalsi golla leydi ɓeɗe itta kalsi ɓeɗa watta e hoore maɓɓe tan
a des budgets d'entretien
fedde cnt nde wala fof ko ɓeyda e wakkande jawdi muɗum ndi non kanko gote gonɗe ndeɗo fedde hollitiri wiide kanko Amadou Albert Mayiga kuminiɗo kabaru keɓe le ndeɗo fedde o wi cnt yoppino saɗɗaji muɗum goɗɗi yalla no fewtanno e tiiɗallaji ɗi leydi mali ndi joguno caggal ko sidiyawo waɗi jukkoyɗe fewde e leydi meɗen ndi
beaucoup d'amalgame que les gens
yimɓe hewɓe lonki certude ko noddirte budget initial 2022 li fedde sentene mo kalsi muɗum yaata milliard ji sappo ɗiɗi e million ji temeɗe nayyi e million ji deɓe e jeene e ujunaji noga e seeɗan li watti jukkugoji ɗi ministére humnine kabaru jawɗile leydi ndin ɓamti jawdi ko heewi li fedde sentene ko yaata milliard ji tati e million ji temeɗe joyyi e million ji cafanɗe jeɗɗi e jeɗɗi e ujunaji cafan tati eko yowi fabiri leydi ndin wattine jukkugoji huncane ministére humnine kabaru karsde leydi ndin ɗo yoɓi ko yaata milliard ji ɗiɗi e seeɗan mo ɓameri e inde fedde sentene no o kalsi ɓamaɗo fabra ɓiɓɓe leydi ndin watti o jukkugoji
yoɓama
kanko Albert Mayiga o wi wakkande jawdi fedde cnt hitan 2023 dañan ko ɓeydali hen seeɗa holno fedde nde wurgino o wi laamiɗo leydi ndi o du kalmo saɗɗaji muɗum wawa ɓurde milliard uji sappo e jeegom
et nous allons accueillir très bientôt 26 membres de 880
meɗa hani ɓamde ko yaata yimɓe noga e jeegon me ɓeeɗa e fedde sentene ɗuudu so waɗama soni waɗali kalsi goɗɗo ƴeewe ko yaata e jooɗi ɓe yimɓe ni jawdi ana yaaha e million ji temeɗe jetti e cafanɗe jetti e ujaji cafanɗe joyyi e seeɗan so on faami le budget hitane 2022 kalsi ko woni toon ana yettono milliard ji sappo e jeegon e million ji temedere e million ji cafanɗe jeɗɗi e million ji jeɗɗi e ko yowi caggal muɗum ni jawdi huncini hoore ko yaata milliard ji joyyi e million ji temeɗe jetti e million ji cafanɗe jeɗɗi e million ji jeegon e ko yoɓi wonko heɓa ɓeeɗa o kalsi tawaɗle budget on no caggal muɗum kalsi du ɓamama kasin yeɗa e banggal sodde kaɓanorde e nanndal muɗum fotere mairiŋaji e nanndal muɗum ndu fo moƴƴitama e cuuɗi l'école e nanndal muɗum kalsi ko heewi yeɗama e civil en ɓe torraji ndu hewti li laffi deƴerne kalsi du ko heewi du yeɗama e reynotoɓe hoorejo leydi
oinstitution
kanko andanɗo keɓe noddirte Ibrahima Mari ko o wi ɓeydude wakkande jawdi laamu o ɗum wona hono hunde bonde ka wattu joni o daña golleji ƴewtaɗe ko nafata malinkoɓe
dans la situation
wattimo wonde hannde on leydi malni hana tawede ana yeebo keɓal leydi ne yehirta min gue miɗe jaɓini ɓeydugol kalsi budget on saabu ɗum ana faabo laamukoɓe leydi nin fiide dabiriji no huncita torraji ɗi leydi wollimo hannde ndi jawdi ana hani yeɗede nukkuji hewde ko ɓiɓɓe leydi ni fo yiyata nafa muɗum misali yoɓugol laamukoɓe ne woɗiri ɗum yo hunde wotere ko homo fo andani ga kalsi hana ɓamede ana yeɗe nukkuje to nafa muɗum yiyataken kalsi leydi ko heew muɗum ana hani wattede e ñiɓugol cuuɗi doctoroje cuuɗi l'école ma moƴƴinugol laabi e nanndal muɗum
kono ayiri banggal kalmu saɗɗaji leydi ndi le hitande 2023 ɗum ƴewtiti le fedde cnt nde le majjum saɗɗaji no leydi mali ndi fo wori ɗum waran ɗum seeɗe le oɗon nokku